every possibility. Others got plenty, others no opportunity. Show me the way how to live out a calamity. Show me the way how to live better, to live better. Ipate maisha mazuri, watoto wasome vizuri, wapate chakula nzuri. Ipate maisha mazuri, watoto wasome vizuri, wapate chakula nzuri. Kama hakutaki kwete Kenyatta, Kabila, Kagame, wali wali. Salva Kiri Sudiri Wali. Yeah.